This is an MUT Radio podcast.
Headlines at this hour. MET, the Ultimate Person of Learning and Teaching, Deputy Director Cebo Nyondo. The time is 8:03. Good morning. Mangosuthu University of Technology is mourning the loss of Cebo Nyondo, who has passed away, in a deeply moving tribute written by Nyamani Maka. The university community is remembering Nyondo not only as an exceptional institutional leader, but as a responsible pillar of strength, loyalty, and excellence. Nyondo joined the LTDC in 2010 as one of its very first e-learning specialists. Shortly after the centre commenced operation over more than a decade, Nyondo rose steadily through the ranks to become deputy director, discharging his duties with profound pride, humility, and dedication. His commitment to MET was unwavering. Dr. Maka recalled an instant when Nyondo was approached with a job offer from another university, yet chose to remain loyal to MET. Beyond his administrative excellence, Nyondo was celebrated for his mentorship of staff, his calm demo, and his relentless work ethic. He was famously known as driving force behind national conferences, the institutional memory behind key initiatives, and visionary behind the teaching and technology summits. Described as a constant presence of support, Nyondo's daily routine involved checking in colleagues, walking leadership to meeting and parking lots, and stepping up as the first port of call during high-pressure situations and complex institutional reporting. Colleagues remembered him for his word, signature fish jokes, and his ability to keep strategic planning sessions grounded with blend of intent focus. Nyondo leaves behind a profound footprint at Mangosuthu University of Technology, having shaped the institutional digital landscape and earned the enduring respect of all who mock along him. Dr. Makari's tribute has been distributed to all staff, Lala ngoxolo mfana kithi, and zizobakitaza abathandwe emsakazweni bakwaZulu Natal izindaba zokuthi inhlangano elawula ezokusakaza, i-Independent Communication Authority of South Africa, ikhiphe amalayisensi amasha eziteshi zomphakathi. I-ICASA ikhiphe amalayisensi ayishumi nesishiyagalombili ezifundazweni ezahlukene. KwaZulu Natal kuthole iziteshi ezinhlanu, okuyi-Dash FM, Lit Radio, Kungumathe FM, Royal FM, noThukela FM. Ukuthunyelwa kwezicelo kwavula ngoDisemba 2024, futhi iCASA yathola ezingamashumi ayishiyagalolunye nantathu. Ezingamashumi amane nyane wazo zamukelwa esigabeni sokuqala. Esigabeni sesibili kwadlula ezingamashumi nesishiyagalombili. Esisodwa kuzo asikwazanga ukumelana nazo zonke izifundo, izicelo zangaphasa kwaphumelela ezingamashumi nesishiyagalombili. Uhlalo wekomiti leSun Broadcasting Services kwa-ICASA uNtombiza Sithole uthe iziteshi zomphakathi zidlala indima enkulu ekusabalaliseni ulwazi, ukweseka, ukuthuthukisa umphakathi, ukugqugquzela ukuzwana komphakathi, nokugcina amasiko nezilimi zaseNingizimu Afrika. Imizamo yokuthola imininingwane ngeziteshi zaseKZN igcine ingaphumelelanga njengoba kwa-ICASA bengayiphendulanga i-imeyili. And finally, izinkulungwane zabantu zibuthene enkundleni yezemidlalo eMzisho ukuvalelisa indodana yakwaDlamini, uSicebi owaziwa kakhulu ngenkosi yamagcokama. Le nsizwa ithola uthando enhlizweni yabaningi ngomculo wayo onomlayezo onikeza ithemba kwabaningi, nabangabona abathandi nabalaleli baka Maskandi bavumile ukuthi kuwo umuthi omkhulu emculweni. Ukusa kwangesonto mhlazi 9 kwaphezulu akufananga nokunye. Lalingakaphumi nelanga, kodwa isililo esikudle zokuxhumana sasezizwakala phezulu. Akekho wayengakhali ngengozi yenzeke umnyango wesibhedlela uRichard Bay ecaphune yaphindelela kwelasemsinga. Ukufa ujuqu kukaSicebi noGupta kushaye kwazwela kakhulu, ngoba ozakwabo baphuthuma baba ngabokuqala ukufika endaweni yesehlo. Ukuqinisekisa ukuthi akukho usizo abangeke aluthole, kwasho ukuthi ukufa nakho besekumqomile KwaDlamini nakwaMchunu seliphumile usuku londwedwe. Umsinga wonke uzwakale uzamazama ngolwesihlanu abakwaMatholi behambisa le ndodana emagcekeni akosibalukhulu. Izolo izizwe zonke kwaZulu Natal zibabaza usizi nomunye itokazi yakwaMthembu ikhala isililo esingenakuphola ivaleliswa umyeni osesusiwe phambi kwamehlo. To recap the top stories at this hour, MUT mourns the untimely passing of Learning and Teaching Deputy Director Cebo Nyondo. And kuza iziteshi zomsakazo ezintsha ezinhlanu eKZN. This is all from myself at this hour. Do catch your next news headlines at 8:30 for your MUT Radio News. I'm Sneku Kumede.
This is an MUT Radio podcast.